nikonyeze. Mapesa nitakuchukulia, utaninunia, usijisogeze. Utaiacha familia kuihudumia, nikupoteze. Unipe nyumba gali pia, sio mbili, pia eti unimeze.